busuku ngomunyumo awusesweza qhalutha mntanami before busuku ngomunyumo awusesweza qhalutha mntanami before sawakalutheta mhlezi udiniwe Salomuti, uhlezi udiniwe, wasanayo indlela yokhuluma nawe. Sithihlele endlini nje, akekho okhulumisa nawe. Ubhizi aplashe for me. Sithihlele endlini, engekho okhulumisa nawe. Ubhizi aplashe for me. Salomuti, uhlezi udiniwe, wasanayo indlela yokhuluma nawe. Sithihlele endlini nje, akekho okhulumisa nawe. Ubhizi aplashe for me. Sithihlele endlini, engekho okhulumisa nawe. Ubhizi aplashe for me. But before, I'm hanging.